make you make so official.
Tricks production.
Bakune mesankute, sudiru yalino kutwala. Bakune mesankute, sudiru yalino kutwala. Bakune mesondeke, sudiru yalino kutwala. Bakune mesondeke, sudiru yalino kutwala. Chukira watwala mubiri na yomutima wakuleke no musajja watu nisigale wange ngataba ofune mirembe jeyo ugendo lukute jukiro mukwano muzibu ebyo byona wabikola ugezilwa butagano lwabaza daba kusindika oyagalo basanyuse ano mukwano ngatugulina. Bujukira zinali no mukwano gokuva mu buto merida meme meri merida meme meri. Bakune mesankute, sudiru yalino kutwala. Bakune mesankute, sudiru yalino kutwala. Bakune mesondeke, sudiru yalino kutwala. Bakune mesondeke, sudiru yalino kutwala. Echuka mukwano nagenda ne sala ye yasima baby omukwano kwano mwana wanne myano kulowoza kumeri dolye yagenda baby nkulina omukwano gongulina yongeza bongeza zo things on zirina ha baby bo 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 bakune mesankute sudiru yalino kutwala. Bakune mesankute, sudiru yalino kutwala. Bakune mesondeke, sudiru yalino kutwala. Bakune mesondeke, sudiru yalino kutwala. Chukira watwala mubiri na yomutima wakulekeno musajja watu nesigale wange ngataba ofune mirembe jeno baby nkulina omukwano gongulina yongeza bongeza zo things on zirina ha hey bibu bubu. Bakune mesankute, sudiru yalino kutwala. Bakune mesankute, sudiru